ijwi rya Amerika ryagiye ku rwunge rw'amashuri rwa Kabuga Katolike dusanga ubuyobozi n'abarimu babanza kureba uko ubuzima bw'abana baje gutangira buhagaze. Byari mu rwego rwo gushyira mu bikorwa itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima ryasabaga ko umwana wese ugaragaje ibimenyetso bya COVID-19 birimo gukorora, kugira umuriro n'ibicurane, adakwiye koherezwa ku ishuri, ahubwo agomba kuguma mu rugo akitabwaho kugeza akize. Bwana Nkurunziza Jean Bosco ni umuyobozi w'urwunge rw'amashuri ya Kabuga.
Twatangiye mu nama n'abarimu nyitogeza aya mabwiriza n'uko agomba kubyitwaramo mu ishuri. Buri mwarimu wese ari kureba uko abana bameze, arabakorora akareba ameze neza, ku buryo uwaba afite icyo kibazo amukuramo akamushyikiriza ubuyobozi. Noneho natwe tugahita duhamagara ababyeyi tuba twakorana nabo. Uretse ko iyo kesi ntabwo turahura nayo, turamutse duhuye nayo nuko twabigenza, umwana agahabwa ababyeyi ndetse akabanza kujya gusuzumwa kugira ngo hagaragare niba yaba arwaye coronavirus cyangwa se atayirwaye, bityo turebe uko twafatanya dufatanyije ngo kugira turinde n'abandi.
Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima kandi ryasabaga ababyeyi gupimisha abana COVID-19 kuva ku bafite imyaka 5 bagakoresha uburyo bwihuse buzwi nka rapid test. Ni ikintu gisa nk'icyateye ubujiji ababyeyi bamwe na bamwe bagaragaza ko batazabasha gusobanukirwa niba umwana arwaye COVID-19 cyangwa ari inkorora isanzwe.
Gusa aho hari n'impungenge kuko ubu abana barakorora amagiripe, ariko birasaba ko nkatwe nk'ababyeyi twabanza tukihutira ku kigo nderabuzima tukajya kubapimisha tukareba yuko ari inkorora isanzwe cyangwa ari icyo cyorezo.
Uko yari ari icyorezo kiriho, umuntu agira ubwoba ariko na none ntabwo yaza kumujyana ku ishuri. Iyo afite umuriro mwinshi unamujyana kwa muganga.
Ntimushobora kwibaza ntimuzajya muyoberwa niba ari ya kovidi cyangwa igipe isanzwe.
Umuntu nyine ayoberwa ibyo ari byo akagira ubwoba, ariko nyine abasha kugera kwa muganga.
Kugeza ubu hirya no hino mu bigo by'amashuri hagiye hubaka urukarabiro, aho buri mwana wese winjiye mu ishuri abanza gukaraba amazi meza n'isabune. Gusa hejuru y'izo ngamba abarimu bongerewe izindi nshingano zo kureba umwana ufite umuriro ukorora ngo barebe niba yaba ataranduye COVID-19. Abarimu baravuga ko babyiteguye nabyo.
Ababwira ati hari indi variyete ya coronavirus yaje omikoro yandura cyane kurusha yari isanzwe, mwirinde cyane kurushaho. Icyo ni cyo turi gukora kugira ngo dukomeze kwirinda.
Twebwe nk'abarezi b'abana batoya turi kubanza mu kwakira abana tukareba nimba umwana aje ari muzima. Abana batoya babigoye, ndaza kumupimisha nkoresheje igipimo cyerekana ko umuriro wiyongereye cyangwa se ugabanuka. Iyo usanga wiyongereye ndihutira kugisha inama abajyanama b'ubuzima.
Nubwo amabwiriza yasohotse yagenewe n'itangira yarebaga abanyeshuri gusa, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Julien Mahoro n'Ingabire yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko n'abarimu bafite amabwiriza bakwiye gukurikiza.
Abarimu ni abantu bakuru basanzwe bagengwa n'andi mabwiriza yarashyizweho, kugira ngo murabizi ko dusaba ko umuntu wese ugaragaza ibimenyetso bya COVID-19 yirinda kujya mu bandi, akirinda kujya ahateraniye abantu benshi, akirinda guhura n'abandi, akishyira mu kato kugeza ubwo ibyo bimenyetso bishize, cyangwa se akajya kwipimisha bikagaragara ko afite COVID-19 cyangwa se ko wenda ashobora kuba afite ibyo bimenyetso biturutse ku kindi kibazo yagize nka gripe n'iki. So kuba umuntu yari afite ibimenyetso, ikintu cya mbere akwiriye gukora na mbere y'uko yipimisha COVID-19 ni ukwirinda guhura n'abandi bantu. Birumvikana rero ko igihe yaba ari umwarimu icyo gihe akwiriye kwirinda no kujya ku ishuri cyangwa se kwirinda kubonana n'abana, kuko icyo gihe haba harimo ibyago byinshi byo kubanduza.
Ni ubwa mbere ingamba nk'izi zifashwe, byose bikaba biri muri gahunda yo guhangana na virusi nshya ya Omicron. Abaganga bemeza ko yandura vuba kandi ikaba yafata abantu benshi icyarimwe. Asumta Kabonyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.